hii ninakupenda aje.
Namna hii bwana,
hivi umenipokea aje? Maana nasikia raha sana. Umenipokea aje? I deserve nothing. Lord, you give me everything. You never disappoint me. Oh Lord, in any way. Yani hata mimi kianguka bado, mkono wangu nanishika bado. Kwenye mitego ya mwovu bwana bado, baba yangu nanivusha bado. Yani hata nikianguka bado, mkono wangu nanishika bado. Kwenye mitego ya mwovu bwana bado, baba yangu nanivusha bado. Jesus, you're my desire. Your love is on fire. What did I do? Did I do? This time you pendo wako we. Amri zako dadi nifanye safi, mwili na roho dadi usiniache kabisa,
usiniache kabisa.
Mana kwa wengine mini takataka, wako midhabu wana umeniosha mina waka waka. Yani hata mini kianguka bado, mkono wangu nanishika bado. Kwenye mitego ya mwovu bwana bado, baba yangu nanivusha bado. Yani hata nikianguka bado, mkono wangu nanishika bado. Kwenye mitego ya mwovu bwana bado, baba yangu nanivusha bado. Jesus, you're my desire. Na nilinda, manitunza, we bwana wangu. Zambe nanga, Shama, Elisha da, oh. Jesus, you're my desire.